Ay, San Vida. Yeah. Eti mbali kando yako mwingine sioni. Ukweli love imenishika babe, tena limoshmon. Me love you with you my love. Ni kama mganga mshiku umempati. Hakuna mwingine mi wakumtisha. Energy ya giza baby strong way tisha. Today tomorrow we might be together. Kupiga nisha semaga no never. Na nipa mapenzi popote ulipo eleva yuwa. Kupiga nisha semaga no never. Na nipa mapenzi popote ulipo eleva. Special ni wewe. Nitaje jina Kevin. Anandesha kili yangu huyo mtoto. Nitaje jina Kevin. Cause I'm driving my mind. Nitaje jina Kevin. Anandesha kili yangu huyo mtoto. Nitaje jina Kevin. Cause I'm driving my mind.
I sink balaka na wepesi mekupata, yeah. Undoa mashaka kwa kumindo nisho nasa, yeah. Staki kukuwacha baby angalau. Zale mapacha ndonta datsa mima baby wow. Yeah, you're the one in a million. You give me summer love that I never seen before. You my queenie, nanu mekweka ndani low. My baby umenishika nko tabani hoi. Yeah. Baby, please take it easy. Kimi wuzi mami nipate na usingizi, yeah. Suna ona temu kiniaja mini tafizi. Baby, wani kama nitapatwa na uchizi, yeah. My baby girl, you're so amazing. Nifanya kwako nina teni sisi lazy. You know, I'm stuck like a Mr. Glue. Tell me that you wanna end a little do.
Nitaje jina Kevin. Anandesha kili yangu huyu mtu. Nitaje jina Kevin. Cause I'm driving my mind. Nitaje jina Kevin. Anandesha kili yangu huyo mtoto. Nitaje jina Kevin. Kevin. I know that drama mama.
Yeah, I never see so delicious girl live pill. I swear me I'm pie for you. You feel about me na nimetulia tu na sito jali waki cash me I die see you. Najidai so to tam na vingine nyongeze. I'm so happy na sitaki hata sekunde upote. Ujani eat a night kama mind yote kwa west taki. Zeze taki gita we melody yangu peke. Usiof gali na mali kwa best. Tutapata na chopenda mambo we shwari kikubo ndoa shaka. My dream come true na vyo nipo guys quite part. Na time hii mezama kwa topika Mr. Butter. Trust me cause I'm trusted too. Na sito sita mama sita nita raise for you. Auka vipi na tattoo nita draw for you. Ili utambue nime fall in love kwako tu.
Nitaje jina Kevin. Anandesha kili yangu huyu mtu. Nitaje jina Kevin. Cause I'm driving my mind. Nitaje jina Kevin. Anandesha kili yangu huyu mtu. Nitaje jina Kevin. Kevin, I know that drive my mind. Mimi ni bamba kweli.